Brother, chọrọ mụ something. Ka nọrọ mma. Ma n'inyekwa m isi Benjamin Ngekwo. Papa Diego. Ichikogo. Odogwade.